moon tonight.
Download it from ilovesaymusic.com.
I'm a doing a night. One on the moon tonight. One ukamufuna inga balance. Logo angale ni jimu babe. Logo angale ni chiza yelo. Wana ni mtu nae amafuna chonjo. Fika tuna amafula na majombo. Anabie wakukafiza na zondela. Kulimena bama peze kana dogo. Uzamu peza azipombe la mulolo. Mafuno diela Mwana ni mukango Mfuti kumanja kumwana mutototo Kulive na marebo Kuliva tuchiri chiri muma pokete Ayuala na paredi Nosukuka Waka mutana lafu Ama rubana Avala ulungunae Ama kungula Uiwala na lilai Mushirika Mwana ni muntu nae Mwana ni muntu nae Mavakunzuna, akafura ama choza patihumba Na hebe ama funa kutowinga Ni mundu nae ama vera marahiti Wana ni mundu nae ima kwera temba Aga vera jazz ama njejema Wana ni mundu nae ve Ukamupeza iwe busamale Ana mutima unga buanyike nae Wana ama pembera pasande nae Mwena mazi samarira Aziva mfuti singa shute mandenda Kunyumba na vana malera Alinaluwa mbuna eve ya manenda Ima buwana ni mtu na hechabe Anamvera pokunzuna kwa musale Na ebuwana anga kwa chide mpale Samafuna tabe politics ndale Ukaende tabe mpolis kamu Uza peza mtu vana mpolis kamu Yavana ebuwana aziva mastairo Ni buwana wachave chave Amai wala na paredi Nosukuka, baka mutana lafu Ama rubana, avala ulungunae Ama kungula, uiwala na lilai Mushirika Bwana ni mtu nae Bwana ni mtu nae Bwana ni mtu nae Bwana Bwana ni mtu nae ama vakunzuna Akafura ama choza patigumba Na eve ama funa kutowinga Ni mtu nae ama vera marahiti Bwana ni mtu nae ima kwera temba Agambira jazz ama njejema Inyama mwana mpolis kam Mwana mkubwa mpolis kam Inyama zuputu mpolis kam Mwami wazungu mpolis kam Inyama mwana mpolis kam Wena miuken mpolis kam Na wakazi wawo mpolis kam Wena samwika mpolis kam Inyama mwana mpolis kam Wena Jackson mpolis kam Na majombo yawo mpolis kam Mupolis kamu Bwana ni mtu nae Bwana ni mtu nae Bwana ni mtu nae Bwana Bwana ni mtu nae ama vakunzuna Akafura ama choza patihumba Na eve ama funa kutowinga Ni mtu nae ama vera marahiti Bwana ni mtu nae ima kwera temba Aga vera jazz ama njejema
Download it from ilovesaidmusic.com.